waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
barnaamijka Settlement Guide waxa uu ka sheekeynayaa toddobaadkan sida loo daryeelo xoolaha iyo xayawaanka dadka la nool iyo kan durjoogta ahba. Australia waa qaran xoolahooda jecel oo leh mid ka mid ah heerarka lahaanshaha xayawaanka ugu sarreeya adduunka. Dalku waxa uu hoy u yahay duurjoog u gaar ah oo astaan lagu garto u ah. Haddaba ilaalinta iyo daryeelka xoolaha xayawaanka dadka la nool ama duurjoogta ma aha oo keliya arrin sax ah in la sameeyo, laakiin waa shuruudo sharciya. Sharciyada xukuma daryeelka xoolaha Australia waxaa nidaamiya dowlad goboleedyada. Australia waxay leedahay xeerar kala duwan oo daryeelka xoolaha ah. Doktoraysa Sharaah Zito oo iyadu ah sargaalad sare oo saynisyahanada kana tirsan bulshada boqortooyada ee ka hortagta naxariisdarrada xoolaha ee markii lasoo gaabiyo RSPCA la yidhaahdo, iyadoo hadlaysana waxa ay tiri:
All the states and territories do have different animal welfare law that covers welfare in their jurisdiction, but they all do include prohibiting causing harm to animals, so both physical and mental harm. So mental harm would be things like distress.
Dhammaan gobollada Australia waxay leeyihiin sharciyo kala duwan oo daryeelka xoolaha ah, kaas oo daboolaya samafalka gobolkooda, laakiin dhammaantood waxay ka midaysan yihiin mamnuucidda waxyeelada xayawaanka dhanka waxyeelada labada dhinac, midda jirka iyo tan maskaxda. Waxyeelada maskaxdu waxay noqon kartaa waxyaabaha sida murugada iyo sidoo kale cabsida ah, laakiin qaar badan oo garsoorkaasi ayaa sidoo kale leh sharciga daryeelka xayawaanka, taas oo macnaheedu yahay in dadka mas-uulka ka ah xayawaankaasi ay sidoo kale leeyihiin waajibaad xanaanaynta xoolaha ah. Kuwa xoolaha mas-uulka ka ah waxaa ka mid ah mulkiilayaasha sharciga ah ama qofka ilaalinaya ama xakamaynaya xayawaanka. Tusaale ahaan, milkiilaha goobta lagu dhaqo ama lagu xanaaneeyo ayaa waxaa saaran waajibka xanaanaynta xoolaha, sida waxaa yidhi Doktoraysa Zito. Iyadoo hadlaysana waxay tiri:
And duty of care means that the person in charge of that animal must ensure that the animal has appropriate food and water, that they have appropriate living conditions.
Waajibka xanaanayntu wuxuu ka dhigan yahay in qofka mas-uulka ka ah xayawaankaasi uu hubinayo in xayawaanku haysto cunto iyo biyo ku habboon, inay haystaan xaalado nololeed oo ku habboon, in laga hortago ama la yareeyo waxyeelada xayawaanka. Daryeelka ka hortaga iyo sidoo kale daryeelka degdega ah iyo daryeelka caafimaadka xoolaha ee ku filan marka ay taasi lagama maarmaan tahay. Waxaa kale oo lagaaga baahan yahay inaad hubiso in xayawaanku muujin karo dabeecadaha dabiiciga ah ayna tahay in loo maareeyo hab ku haboon noloshaas oo aan u horseedin waxyeelo ama ciriiri. Waajibka daryeelka sidoo kale wuxuu xuseeyaa marka qof kale xoolihiisa aad gurigaaga ama gaarigaaga ku haysid. Ku guuldaraysiga in aad ka soo baxdo waajibaadkan waa dembi culus, ayay tiri Laura Weinman Jones, afhayeenka PETA loo yaqaano oo ah dadka daaweynta anshaxa ee xoolaha. Beeraha ama xeryaha lagu barbaariyo ama lagu dhaqo noocyada xayawaanada duurjoogta ah ama kuwa dadka la noolba, sida eyda iyo bisadaha iyo xayawaanada la midka ah, waxa ay uga dhigan tahay culays dhinacyada daneeya xuquuqda xayawaanaadka ama xoolaha. Xayawaankan beeraha lagu xanaaneeyo ama goobaha xeryaha lagu xanaaneeyo ujeeddadu waa ganacsi faa'iido doona, waana la sii tarmiyaa si shaqsiya, ayaana mararka qaar loo iibiyaa iyadoo aan wax badan dowladdu aynan kala soconin. Xayawaanka maxalliga ah ee dadka la nool Australia waxay leeyihiin sharci gaar ah, ayay tiri Tara Wad, qareenka maamulaha iska wax u qabsi ee xafiiska difaacayaasha xoolaha iyadoo hadlaysana waxay tiri
The government retains some level of control over native animals because otherwise nobody owns them. That's why the government regulates how we can interact.
Dowladdu waxa ay leedahay heer ay ku maamusho xayawaanka dadka la nool sababtoo ah haddii kale cidna ma yeelan karto. Sidaa darteed ayay dowladdu u nidaaminaysaa sida aynu ula falgeli karno xayawaanka duurjoogta ah iyo xayawaanka dadka la nool haddii ay yihiin bisadaha iyo eeyada ama ay yihiin kangaroo ama sidoo kale shimbira duureedka. Waa dembi in haddaba la qaato ama la waxyeeleeyo inta badan xayawaanada maxalliga ah ilaa in aad haysato shatti ay dowladdu markaasi bixisay mooye. Qaar ka mid a noocyada dabar go'aya xayawaanada ayaa iyagu si gaara waxay u leeyihiin ilaala dheeraada. Mrs. Ward sida ay caddaynayso iyada ooy ku xidhan tahay gobolkaaga amaba deegaankaaga waxaa dhici karta inaad dhaqato xayawaanka duurjoogta ah sida kuwa dadka la nool oo kale waa haddii laakiin aad ruqsad u haysato. Mrs. Ward oo hadlaysa waxay tiri
So you can't just take a native animal from the wild and keep them as a pet. That would be unlawful and a criminal offence in most states and territories.
Ma awoodid keliya inaad xayawaanka dadka la nool intaad duurka ka soo qabsatid aadna dhaqatid. Taasi waxay tahay sharci darro ficil dembiyeed ayayna ka tahay inta badan gobollada Australia. Waxaa jirta tusaale ahaan wax yar oo aan u baahnayn shati sida shimbiraha qaar amaba oday jirjiroolaha waxa loo yaqaano. Waxaa jira walaacyo dhanka samafalka ah oo ku saabsan faragelinta xayawaanka dadka la nool ee beedka loo yaqaano marka ay ku dhibaatoonayaan maaraynta aadamaha. Balse sida Mrs. Ward ay qabto waxaa jira waxyaaba laga soo reebayo iyadoo hadlaysana waxay tiri
Most states and territories allow anyone to take a native animal who we may come across in our backyards.
Gobollada intooda badani waxay u ogolaadaan qof kasta inuu qaato xayawaanka dadka la nool oo laga yaabo in aanu kula kulanno daaradeenna ama xitaa haddii aanu dibadda u baxno oo aanu la kulanno xayawaan maxalliya oo dhaawacmay ama si uun u dhiban. Tusaalaha caadiga ah waa xayawaanka maxalliga ah ee uu gaari ku dhacay. Sharcigu waxa uu noo ogolaanayaa in aanu qaadanno neefkaasi kaas oo haddii kale u baahan lahaa ruqsad in loo qaado dhakhtarka xoolaha ama daryeelayaasha duurjoogta. Jebinta shuruucda daryeelka xayawaanka waxay xambaarsan tahay ciqaabo culus oo ay ku jiraan ganaaxyo iyo sidoo kale xukun xabsi ah ayay tiri Dr. Isa Zito. Sida sharcigu ugu kala duwan yahay dowlad goboleedyada sidaasi oo kale ayay tahay ciqaabta labada fal ee naxariis darrada ah iyo daayacaada. Waxaa muhiima in aad soo wargeliso dhinacyada ay khuseyso haddii xoole ama xayawaan si guud u dhiban aad aragto sida dayacaada ama neefka oo la nacay. Marnaba ha ka walwalin in lagu ogaado marka aad wargelinayso xaaladaasi oo kale sababtoo ah macluumaadkaaga lama kashifayo marnaba. Sida ay leedahay Mrs. Weinman Jones, haddii aad aragto tusaale ahaan xoolo ama duurjoog khatar dhaba ku jirta sida in lagu dhex xidho baabuur aad u kulul oo waqti kulul ku jira, xaaladaasi waa in aad booliska la xidhiidhaa. Xayawaanka dadka la nool ee buka, dhaawacan amaba agoontoobay waa in lagu wargeliyaa khadka badbaadinta duurjoogta ahna 24 saac khadka tooska u furan ee tirsigiisuna uu yahay 1-300-596-457. Marka laan ku celinaynaa 1-300-596-457 waa khadka lagu wargelinayo qofku hadduu arko xayawaan dadka la nool oo buka, dhaawacan ama agoontoobay oo markaa isagu aan waxba loo qabanaynin. Iyadoo markaasi Mrs. Wayneman Jones hadlaysa waxay tiri,
Something that's really important to note about Australian wildlife and not terribly obvious is that lots of our native animals are marsupials, meaning
wax runtii muhiim ah in la xuso oo ku saabsan duurjoogta Australia oo aan si cad u muuqanin ayaa ah in xayawaano badan oo dalkeena hooyo lagu yaqaan ay yihiin xayawaano ubucda ilmahooda ku qaata, taas oo la micno ah inay ilmahooda ku sitaan galcalooleedkooda dabiiciga ah. Marka haddii aad aragto kangaroo, possum amaba koala oo uu gaari jiray, haddii ay ammaan tahay in aad istaagto ood istaajisa gaarigaaga, hubi si aad u ogaato in jeebka dhexdiisa uu cunug ku jiro. Haddii ay sidaas tahay arrintu, wacbay tiri waaxda samata bixinta duurjoogta.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.